mukwano wankuba wankuba nzisira bangayo akwenkana ne wange gyensula yagala kuvayo nzigyeyo gyensula walayi wanzita nemmere yagana emmere newola apetite yambula anjagala nkusanga omwagalwa ewasibula olwo walayi sibaka mama omutima guluma sangu ogukwateko walayi guluma omutima guyokya gwire kumazi guole mama guyokya walayi walayi biruma biruma nga simuyiri mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimba ebyonnina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebyonnina bibyo byonna nze birungi gwababimba njagala kwewika olumu gwe nobula nekuba esimu esimu yogere mama mukwano wanzita simanyi kikusumbuwa tulinze nalayira nalayira nti ndibeera nawe tabula emyaka giyise kiseera kiyise mukwano gwayasumbuwa eno laavu neeruma nekunoonya gyoli yonna maama nobula emikwano nentuma negikugamba ate negamba maama gibula mukwano yanguwa yanguwa manye emikwano biruma wewobere gyensula manya nti nange gyensula ndino biruma walayi biruma sala magezi omponye mukwano biruma ndota ndi nawe nga ndi nawe tulala mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimba ebyonnina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebyonnina bibyo byonna nze birungi gwababimba sinjagala kwewika owomukwano yanguwa yanguwadiye waka wagenda kuntama mukwano yanguwa sijafuna tulo.